Nakoze ariko byaranze gukunda byaranze nanjye nshaka gutereta gatereta nkashimisha ba homeboys gatungura ba pampeyo bajya banyita inzanga sha iyo bifunze cyane sha burya biranyica bikanera ifemba nshaka utazandiza umutazanyobya akanzana mu rukundo akansiga akansiga nshaka utazankoroka umutazankotoza iyo akankundira dala bikanjabuka inigifite lale kandi na nicyo mbaye reka mbikore reka mbikoresha Telale, kandi na nicyo mbaye reka mbikore reka mbikoresha Pamela shaka lope lope Anita shaka lope lope kandi njye nanga lope lope yo lope lope Jennifer shaka lope lope Vanessa shaka lope lope kandi njye nanga lope lope yo Kigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha I Gisenyi hari nana zitanga Kombona ndi fresh muri pocketi Hunkwa ni byambere so sexy Down face na patalenti Ubanza nari ready Bajya banyite banshi Nabita mabandi Ikamfe muri buno bushiti Bazinke mu bandi Usa mubonye namugira finari Wabona biryoshye bimbanye n'isukari Imbanye n'isukari Nubwo mbona abana bigize amashitani Wowe nsirira hifali Ubundi dukora imiti Nshaka utazankoroka Umwe utazankotoza iyo Akankundira dala Bikanjabuka inigifite lale kandi na nicyo mbaye reka mbikore reka mbikoresha inigifite lale kandi na nicyo mbaye reka mbikore reka mbikoresha Pamela shaka lope lope Anita shaka lope lope kandi njye nanga lope lope Love it, love it Jennifer shaka lope lope Vanessa shaka lope lope Kani njenanga love it, love it Yo, love it, love it Ikigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha Ni Gisenyi hari nana zitanga Nana zitanga for Ikigali hari nana zitwika I Musanze hari nana zibasha Ni Gisenyi hari nana zitanga
Bubble prompt on the mix.
Ayo Abby, you Abby.
It's in my bed.